know you want me. I know you do. You know I got it. You got it too. So you've been waiting. You've been waiting. You've been waiting. You've been waiting for me.
Yeah. I know you want me. Your confidence in you got what dong. I know you like it. I know your type and I know that you know you got it. So you playing hard to get like you don't wanna call me hobby. I'm gonna waste this card, see, I'm sure that you wanna chat a bit. I'm looking at the time and it's gotta to come to bed with me. Yeah, don't worry about your friends. It's the losers I'll change, cause mommy you found your match. I know you want me, I know you do. In that long journey I always telling and showing proof. Yeah, baby I know you do. You're about to be the happiest lady, I promise.
Solo kasezilile izinto sijikile uzonthola emlanjeni ndlomile limlondi fikile nibamba unqinise ndonke ndizile ndize ndimile okondazala inhloni zimkile awududla untombazana khe mhlumntana abantu wema ukhomba umfana ngaphambili uhluthi iqhuthu ngemva ndaba ezikude dilika ziye kusithela wena thina sobabini ukwehlulwa zindudumo never nobani kunika isandla unganyuka nanzingalo yam yofezeka ndofika kuwe nemizamo yam ndityala imbewu yam ihlume ndivune isiqhamo zam forever love till we die then ulubambo lwam.
I know you want me. I know you do. You know I got it. You got it too. So you've been waiting. You've been waiting. You've been waiting. You've been waiting for me.
Jonga, anzibe moshe xesha lakho mna ndithezele emnxibeni sondiyabhamba okanye andibhambi jo ekusewe uyandifaka okanye andifaki nonxelele ngoku sihambe siyolinganisa amadaki rhoe h hayi noba ndiyaboniswa mna senomfanekiso wakho ke ize loo mama umathutsiki uginyusela amanzi uxole kungenzuku uzatywala ndithiphakama mkambakubone masibophe ubele ibhanti lam esinqeni xa ndivuke ekuseni ngaske ndikuthi gongqo ndikwenza irhewu qha yho hey awundibonisa amalwandle rha baby awuyogiza seza sitovu samalahle va.
I know you want me. I know you do. You know I got it. You got it too.